DJ Icon.
Wabebe, skilo, wabebe, wasikia.
Mimi, kani beat na uwa. Adarada negane, tuingie ndane. Juu misibane mina jua ukuone.
Don't go, I'm kujain.
Inapenda tuizo dhuda.
Nasema, vasi meanza vinomana.
Kibura mnakata maji mbakachia.
Mba tuto akufiti shikisha njugu na njiti.
Leo ni kilimbiru.
DJ Icon.
Bilo mejibeba galse. Bilo mejibeba.
Get up. Get a condom for your ears, cause this mixtape shoots like syphilis.
Kuliko kujirusho kajipata umezirai. Na akipolai umetoka giturai. Na unadinai manzi wako na nidai. Boro uhai na rauka kunyo chai. Nadai kupiga wera na wasame dunga tai. Na nizipate klabu na wagala wamevai. Na zangu zikishika muni wache tukwandai. Boro uhai na waga siti die. Na waga niko rada kama nganya za rongai. Na waga nina dreams za kukupeleka Dubai. Na baby kini ita nita kamu sai sai.
Bora why, bora why, bora why, bora why, bora why, bora why, bora why. Na itwa Demore, na mini ngore. Apa mtaani tumeleta ngore. Boma zetu zimeshika kikoro. Mababi na maodi wanatuforo. Bora uai, nazime nasa. Kwa ziki zimeshika niko na kijaba. Ikikosekana ninafika Ethiopia. Maisha yangu siku hizi nani bamba.
Kisha kina ni bamba inawabeba. Mademu wanajigamba wamezibeba. Na machali wakingedhia watabebwa.
Wabebe.
Watabebwa. Hii track inani bamba inawabeba. Mademu wanajigamba wamezibeba. Na machali wakingedhia watabebwa.
Wabebe.
Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sipin
na suwa. Mi
kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani dead tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya mother karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono upati tuma demu wakishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura. Chorea sambu metengenezo na nyama ya chura.
Ai, nai wake. Nai wake. Nai wake. Nai wake.
Mi kani beat na uwa. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya nua.
Girl and your position every time me a dig it. Like it's him or Asha Buddha chesa na nari ati. Buddha chesa na nari. Like it's him or Asha Buddha chesa na nari ati. Buddha chesa na nari. Like it's him or Asha Buddha chesa na nari ati. Buddha chesa na nari. Like it's him or Asha Buddha chesa na nari ati. Buddha chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double dance. Maumindo fisika unarada kuna kutubon.
Adarada negane tuingie ndane. Juu misibane minajua ukohoni. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushutu kulie wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi. Ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi. Ten ten ten. Yo katika Dondosa, yeah. Natigal, Rombosa, yeah. Rombosa, Kila Mutu, Rombosa, hey!
Come on, come on!
Mchezo manamba amvutai. Kama ni nyama amwekai. Unafanya nina baki amzubai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we are dunda.
Undai.
Ase magialu ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Dundai.
Na ganye ma umedunga.
Dundai.
Tonight we are dunda.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Tonight we are dundai.
We are dunda.
Sato magida ni menge club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama WhatsApp bana. Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let the bill happen. I can't die when you think I don't do a you. You can't hang my friend who you made you. He's on your room as ma, wachia gazeti. Where can you kunwa in carpet? Tonight I'm baby new khaki bed.
This la lays malizai me bana.
Let it baby girl, what took a pande gun? Mina penda to iso tuta.
DJ Icon.
And as a baby girl, what took a pande gani? Mina penda tu izo duda. Nastaki para zako za kireza reza. Mina penda tu izo duda. And as a baby girl, what took a pande gani? Mina penda tu izo duda. Nastaki para zako za kireza reza. Mina penda tu izo duda.
Naku shake shake, you kini lola lola mami. Mimi ndio bad man. Uki shake shake, you ki dondo. Wewe ndio bad girl. Ziki dunda dunda. Wana kwachu kwachu ngoma. Zetu ndio madadam. Waki bonga bonga. Tuna gonga gonga. Adi uko Dar es Salaam. Achoti ema chando wia. Big big sianda wanatingisha. Wameva buti shoto na chachisha. Ochungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 songs imewashika. Nairobi call 911. Imore uko jiji ndia na wateka.
Anyeze baby girl, watoka pande gani? Mina penda tuizo dhuda.
Nasema, vasi mianza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Ataka, wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
yoga miyoga matogora.
Manasa, piti kibounce, blena ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Mandama, doto andama nishe mpaka kwenye ba. Minko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onaza, fast ni six, zoe shi aga kak. Iliza mapain, mara moja kama better pan. Better than that one, better than red sun. Ilopa kwenye beat na ni ta. Damu kama kandiba, damu kama kandiba, ni damu kama kandiba, nasa kilamba na ni nyonya kama kandiba, damu kama kandiba, ni damu kama kandiba, ni damu kama kandiba, nasa kilamba na ni nyonya. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa. And me I come in peace kwanza kama biti kapuka. Itiko kwa DNA itabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
When the deal 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 baby girl no real deal. Duma ana neno tamu kila time mina spill. Ipata na kwa clubs unajonda lipa bill. Basi nja ukae na mejuna jwa mina kufeel.
Siyazi kukansel kama madi ya makora. But nije penda uko kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike bakora. Suna jwa mina we my baby. See what he did, yeah.
Hit man ting, bad man ting, bad man ting. Hit man ting, hit man ting.
Wa baby, skilo. Wa baby, wa skia. Wa baby, skilo. Wa baby, wa skia. Wa baby, skilo. Wa baby, wa skia. Wa baby, skilo. Wa baby wasikia. Wa baby, suji baby. Dem yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ko fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzira, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadayo, toto wili tunadai. Njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Niki mada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
wasikie. Wabebe, skilo, wabebe wasikie.
Sisi alama cho kama mbenda mebeba. Shika mkono ufikishe mbaka kwa keja. Kucha vitu mbaka jirani ya kateta. Wapi, 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 wapi. Hakuna bleki bura mnakata maji mbaka che. Hapa mfupa jwa kuna spama ni kubena. Na maweita bura mistake sana jokize. Wapi, wapi, wapi. Basi mbebe lipe sabo kirama. Sabo kirama, sabo kirama. Sabo kirama, lipe sabo kirama. Sabo kirama, sabo kirama. Sabo kirama.
Nikimdigi fiti na cheki jwa mebeba. Niko macho kwa kenye kwa mahanda skatepa. Chapanisha kuni iba kimbebe ya mesepa. Nima diva tunakawe dimanga pereka. Unakushea jofisi ya kikamorea. Jo player ala amani gari sorea. On air balance na ureverse orea. Lolazma kata me orea orea.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che. Hapa mfupa jwa kuna spama niku bena. Maweita bura mistake sana jokize. Wapi, wapi, wapi. Basi mbebe nipe sabo kinamo. Sabo kinamo. Sabo kinamo. Sabo kinamo. Nipe sabo kinamo. Sabo kinamo. Sabo kinamo. Sabo kinamo.
Cheki ni kwa maji zimeshika juwadi. Tunda ni kudunda tunatunda mbakadi. Shika manzi fiti ya kikubali zona blida. Kama ni kundigi ni kundigi juu ya meza. Cheki na kamsupa kama ngwati na kata. Hili ni kuseli ata mambanga kwanganya. Supa ako dando na kichocho na panda. Na si mama na rongosa kiuno haga kwa mada.
Hakuna bleki bura na kata machi sama jisa. Kama kupa choto kusuma ni kubita. Kama wita kubita mistake sana choto kubita. Kama kubita
Piga goti anwa domo basi Toka ghetto neza cheese ni kupeleke arikile. Shigi shigi de, out of 10 kula 10. Mwenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape. Hapa mtasi ndi uban kastima. Panafuata msupa kame kosa biga. Na nkitupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis tu bombastika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Lamba, lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba, lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo.
Piga goti panwa domo basi Doe lolo neza chizu pike nduru adikile. Shika toto fiti na maki inama mina bend. Kibaki tanasani mina smama dikide. Diki dikide, out of 10 kula 10. Penda venye unakaza nika unangoja bet. Mambo ya selfie jo apana kipenje kabambe. Kudi waki anza dance katenje.
Shan maliza Stima zima mzingo umeze joe kwa giza. Nipe nari chimni zaidi ya Wiz Khalifa. Cheni ya mkumbili staki wa geni kabisa. Hapa mtasi ni uban kastima. Panafuata mtupa kame kosa piga. Na nkitupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis kiugo mbastika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu.
Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu.
Lo shai lamba, lolo lamba, lulu lamba, lolo lamba,
lo shai lamba, lolo lamba, lulu lamba, lolo lamba, lulu. Ni swat na matire mkuja kuwasha tire na tuna ajinari tunafakula vibari tusake mama dembu kuwa dare dare. Swat na matire wanatuja ujinari kuminya makuminare shunja tundi yonamba nipate bedu mnawanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada kula njugu ongeza nguvu na upewe rungu. Upige nduru mbaka uite tu uchina mungu. Na mtu kutwa kuna kutu apewe mutu. Apige miti baka viti ya skie fiti. Apige miti baka viti ya skie fiti.
Yeah, na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata gani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata gani mita Mr. Bagain. Pale Instagram be, bena penda sana izoma. Pale Instagram be, bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be, bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be, bena penda sana izoma.
Napenda izoma. Unanilenga na umevaa iluku tu. Nadai wife geja na zuku tu. Na kudiem walai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsa ashara usha jodudu ju. Na kudiem walai unadai nuku tu. Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh, shh.
siki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanyas, puff puff. Oroso, piga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweke story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo game tap.
Sunjure, kiska soul.
Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten. Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten.
Gal dema, switch a flow, katika nami. Songya songya, niki dandi anani. Don't hide some, look at me. So beautiful, look at you.
Girl, wind up your bumper, shake on me. Bring for me, girl, all up to me.
Take it to the room, take it to the top. Top, top, pop, pop, pop.
Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten. Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a 10, she's a 10, she's a 10.
Wa baby, now G baby, come a 10 over 10. Mushani baby, girl, onjo na faking. Girl, you're my queen. Tembea, tembea, now G baby, then pose. Katika na mi, dunda na mi. Girl, dema toa, girl, dema wa kwa kwa. Girl, dema baki to. Ayo selector, ali tuo.
Bilo meji beba,
wa baby.
Bilo meji beba, girl, se,
wa baby.
Bilo meji beba,
wa baby.
She's a 10, she's a 10, she's a 10. Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, girls,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a 10, she's a 10, she's a 10.
Girl, dema, switch a flow, katika na mi. Songya, songya, neki dandi anani. Don't hide some, look at me. Too beautiful, look at you.
Girl, wind up your bumper, shake on me. Bring for me, girl, all up to me.
Take it to the room, take it to the top, top, top. Pop, pop, pop.
Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten. Bilo meji beba,
wa bebe.
Bilo meji beba, galse,
wa bebe.
Bilo meji beba,
wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten.
Wa bebe, wa bebe, wa bebe.
She's a ten, she's a ten, she's a ten.
Baby,
baby, baby, she's a ten, she's a ten, she's a ten.